kwanza upate na siyo mara ugande pale mshore nawe boy hana mbona mfuate Afrika gale tajiri wewe bora utake kama bongo yangu moja itadunda ya pili itadunga kama shaba yangu moja itadara ya pili itaganda kama bongo yangu moja itadunda ya pili itadunga kama shaba yangu moja itadara ya pili itaganda
songa na mbele
Tambaye Vipi Kenya isingare
Salale
Maisha ipande Mbona nami sijipange Kuchapa ilale Wapi tena wazi kale Kale
Kama mungu yangu moja itadunda Ya pili itadunga Kama shamba yangu moja itadara Ya pili itaganda kama mungu yangu moja itadunda ya pili itadunga kama shaba yangu moja itadara ya pili itaganda
songa na mbele songa nyuma kawe
Number one records.